Isithombe 21, uPawulu ukhululwa amasosha ezitheni zakhe. Izenzo 21 verse 1 kuya ku 22:24. uPawulu wabuyela emva ukuvakashela amabandla asanda kwasungula. Waqhuquzela amakholwa ukuqhubeka nokulandela uJesu. Abanye abazalwane bamncenga ukuba angabuyeli eJerusalema. Babazi ukuthi izitha zakhe zilapho futhi zifuna ukumbulala. Kodwa uPawulu wathi, ngikulungele hayi ukungena etilongweni kuphela, kodwa nokufela igama lenkosi uJesu eJerusalema. Wathi efika eJerusalema, amaJuda enza abantu ukuba bamvukele. Bazama ukumbulala emgwaqweni. Amasosha aseRoma amthatha esixukwini esasidinwe uPawulu wamangaphandle ezidebhisini zezindlu zamasosha, wakhuluma nabantu. Beqa ukukumemeza, mbulaleni akafanele ukuphila. UPawulu wayengasabi ukufa. Wayazi ukuthi kunomvuzo omkhulu ezulwini olindela abahlushwayo ngenxa kaJesu.